inoyembaga enuji bete sete sehuli kwendaba abantu bonna basanufu kubembaga yo yalero ninabukatsi bwange obulungi wenjagaliza emikwane fafa na yakasingako kanka weraze mama wange owechagwe amazima sanyu sanyu lyoka lyenjagaliza mwena era mirembe mirembe joka uli muntu abugane sanyu olunaku lw'embaga wakusanyuka uli bwendaba nakalulwakuba luno lwe lunaku olulindwa kubesanyu lisukirira kangule kobesa enuji esanira olunaku nga luno eno sikati yoti weresi muganda wange owe mukono Yejagaliza mwena era mirembe mirembe joka uli muntu abukane sanyu olunaku lw'embaga wakusanyuka uli bwendaba nakalulwakuba luno lwe lunaku olulindwa kubesanyu Yejagaliza mwena era mirembe mirembe joka uli muntu abugane sanyu olunaku lw'embaga wakusanyuka uli bwendaba nakalulwakuba luno lwe lunaku olulindwa kubesanyu lisukirira bayimbi bannange abalungi mugogole nabo kuyimba obutetisa mwe mukube engalo mukube ebiti kubembaga yo yalero amaloboozi amalungi genjagaliza bonna batudde wano kayimba kakomba weereza kuba olundi tulirabaga amazima sanyu sanyu lyoka yejagaliza mwena era mirembe mirembe joka uli muntu abugane sanyu olunaku lw'embaga wakusanyuka uli bwendaba nakalulwakuba luno lwe lunaku olulindwa kubesanyu lisukirira amazima sanyu sanyu lyoka yejagaliza mwena era mirembe mirembe joka uli muntu abugane sanyu olunaku lw'embaga wakusanyuka uli bwendaba nakalulwakuba